Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, inaka ujui mana active ni bad parties lit, tumejinda sumta na mangyo suava city. High school zi, atutaki scene, yo. Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50. Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing. Live bulletin, sipata straight from KOT. Ndugu ya Sule, visually, wananita DOP. On the loose card and shmida, akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion aziezi pita. Constantly number moja, Johnny na goro aziezi isha. Robbery jogoro, dwalivuka na sadaka ya sitam. IG bonnet, the retired of late. IG model simta, miriata ninge fish kwa lake. Liambia shoria sikamta, kama ajapiga tenje. Lasinare kuenda BN, lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande, rande ata ningia kibare. Savage waka mande lingi ofena open. Kabonga na bigi matope, ngombe lio na mimi nyonge. Rhymes yenyu stolen, pia kicks na whip, hamko boli.
Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Shanga tot ndo ni rom Nairobi na nijuya baby daughter. Nasikia kuna vital parcel lime drop, niko ready kuichota. Southern province kwa plot ya blue ndio malio mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Hivi ndo venye Ford muendanga, contrabands illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend zivo la tikorone na mbamba. Nasijogo padeni, naituanga Dutchman mwizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa locked down 2 weeks bila ta provision. Ni ratu yo mkia luyo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kitu wana ni shida ni mdomo. Hii ni big deal clip vile na wamezisha loud maridadi, nasiwanga mabangi mirror. Last victim kwa crime, analia nilipitazia rough na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza dhani ni majira. Raukia marikiti kubai na nasi za mratina. Rongrende, suzi kukianga ndani ya rental. Sema mama pima, chini ya kiti. Nilipata bro amesficha futa kusani, fubishe ni mzima. Fukes nilishutu operatives mapema. Sijai penda fans kunishat out na temper. After kukanga na cash out na hepa. Nimekuwa marufu na tepa. Utawika kwa ngeta, nyonde zita hepa kwa mti kwa nekta. Mini arteta, debt collector. Mrenga ni wrong inakanika Audi na sepa. Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. To quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gomna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Walidhani kovu mina cheza, ntilo akacheza na pesa. Plane alishandwa chikoni kwa kejo, utashindwa ni dama ama pep tank. Beef miaka kumi na weka, manzo na imagine your pressure. Super na daya janyesha, pressure, extra pressure. Ready for war, ndo mana sudi shisembe kenyeji na raw. Morio ni pedi na likuwa gana mto, lakini mambanga wali mshika na ndo. Mirende ni wrong, irende ni rogue, rende ya umo. Mahali minenda wawes kukamwa na nita the African Al Capone. Cheki, seti, sensi, medi. Skelia na die to sele, juhini geri na geri. Talelea lulu na Mr. Berry, nina mandugu na lisha daily. Ogopa waroro wanaitwa Njeri, lakini mini na wawili wa Nyeri. Life ina change, fans wana die at discuss ya na manga fit. Tulishinda kwa gazette, squeeze tuko kwa makava za magazine. Avocado juu ya bread, songa kando nyi watoto wa majarine. Hapa rapa wezi meka, liacha kuroga, squeeze chalia na sing. They cool with the kids, still with the homies, we full in the crib. Janishu kibonga, mi bora ni cool any fit, ni shoot any pee. Stay shit, high lipi, cheki jomi wanga keen. Side chick ni aringi, wife alikuja na kids.